balamusiza nnyo basebo ne bannyabo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya ga leero. Ngenda kubaako n'akaseera ak'okusaba. Simanyi oba nzezekka abadde akiwulira, naye mbadde mpulira engeri y'okuziyizibwa nga tusinza nga tutendereza. Simanyi oba kiri ku nzezekka, naye tweombeekeko eri Mukama tusabe nti Katonda waffe omulungi, Kitaffe omwagalwa, Katonda ayinza byonna, mu linnya erya Yesu Kristo Omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe, ne mu musaayi gwe tuwangula obwengulayi Mukama Katonda waffe, bwe tulimu n'obutwetoolodde, tulangirira bube amatwale go, mu linnya erya Yesu Kristo ne mu musaayi gwe, Ayi Katonda waffe. Weewaawo Mukama bizito ye gye tuli biganye, Ayi Mukama bitulemeredde, naye leka Ayi Mukama bireme kwegulumiza mu ndowooza zaffe, Ayi Katonda waffe, nga tufuna ekigambo ekiva gy'oli amakya ga leero, tugaana okutya okweraliikirira, tugaana Ayi Mukama Katonda waffe ebyo byonna, Ayi Mukama Katonda waffe ebyanditutte ekifo kyo mu bulamu bwaffe, nga tubigaanira ddala okugezaako wadde okukitwala mu linnya erya Yesu Kristo, emyoyo emikyamu ebyo byonna, Ayi Mukama Katonda waffe byonna mu bulamu bwaffe, oba ki Katonda waffe, mu linnya erya Yesu Kristo tubiwa angulira ddala mu bulamu bwaffe. Kabaka wa bakabaka weegulumize, weewaawo Ayi Mukama Katonda waffe, obuyinza bubwo okubisaasaanya mu ngeri omusanvu, Ayi Mukama, wadde nga bigulumizibwa gye tuli mu linnya erya Yesu. Kabaka wa bakabaka tukwebaza nti tuteebwa, Ayi Mukama Katonda waffe, okuwulira ekigambo kyo n'okifuna, Ayi Mukama, obutatuleka kye kimu mu linnya erya Yesu Kristo. N'olwekyo nga kijja, Ayi Mukama, kijje mu busongovu ne mu buterevu bwakyo gye tuli. N'olwekyo Kabaka wa bakabaka emitima gyaffe gibeere ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubazaana okubala ebibala ebingi ebinaabeerawo ne bisigalirawo ddala okweyongeza obulamu bwaffe mu butuukirivu bwo. Era nga tukwebaza, Ayi Kabaka wa bakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya. Haleluya. Omulamu ogw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obusukkulumu bwa Yesu Kristo eri byonna. Obusukkulumu bwa Yesu Kristo eri byonna. Tusinziira mu bbaluwa eri Abaebbulaniya, tuli mu ssuula esooka, leero tweyongerayo okuva ku lunyiriri olw'okuna okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya, essuula gy'eggweerayo. Nja basaba muteeketeeke bye muwandiisa n'ebyo bwe muwandiika, kubanga tugenda kulaba nnyiriri eziwerako ezikwasaganya ebyo bye tusomesebwamu olunaku olwaleero, gye tugwanidde okukwata tusobole okutegeera obulungi. Era nga tweyongera okusomesebwa mu kitabo kye twatandika ssabbiiti ewedde, eky'ebbaluwa eri Abaebbulaniya ekyawandiikibwa omuntu atamanyibwa, era gwe tuteetaaga na kuteebereza wabula okukakasa nti Omwoyo Omutukuvu y'ensibuko ya byonna ebiri mu bbaluwa eno. Nga mu nnyanjula mu bufunze twategeezebwa ku busukkulumu bw'enjiri ku by'obunnabbi olw'obukulu bwa Yesu Kristo Mukama waffe, obunnabbi n'emikolo gyonna bwe byali bisongereza olw'obuyinza bwe n'obutonzi awamu n'obubeezi bw'obutonde bwonna mu ntuuko zaabwo. Tujja kiraba nti ebbaluwa eno okusinga esosowaza obukulu bwa Yesu Kristo ng'emwolesa gye tuli mu ngeri enkulu ennyo fenna ezitugwanidde okumukakasa nga Mukama waffe, nabakubiriza nti kijja kuba kikulu nnyo buli lwe tuvaawo okuba nga tuvaawo n'ekifaananyi ekyo Omwoyo Omutukuvu ky'ayolesa gye tuli ekya Yesu Kristo kye tugwanidde okuba nakyo eri obuwanguzi bw'obulamu bwaffe, obugabirizi, obukuumi, okwonyezebwa na buli nsonga z'obulamu bwaffe. Kubanga ebbaluwa eno eri Abaebbulaniya kye yasinga okussaako omulaka. N'olwekyo nga tugiyitamu tusobole okugeraageranya ebyawandiikibwa by'endagaano enkadde n'ebyo bye tusanga mu ndagaano empya, okumanya obutole bw'ekigambo kya Katonda, okutuukiriza okwagala kwe gye tuli okumumanya. Tusome musula ya fesoka ya barua ya Babilonia kuva kunyoro kuna tuke kure 14. Bwatyo nasinga bamalaika ngakyeragira kulinnya eririe okuba eryekitiibwa okusinga amannya gaabwe. Kubanga ani kwa malaika gwe yali ayogedde konti gwe oli mwana wange leero nkuzadde. Era nate nti nze nabeeranga kitaawe gyali naye anaabeeranga mwana wange gyendi. Era nate bw'aleeta omwana we omubereberye mu nsi agamba nti bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga. Era ayogera kwa malayika nti afuula bamalayika be ng'empewo n'afuula n'abaweereza be ng'ennimi ez'omuliro. Naye ku mwana ayogera nti entebe yo ey'obwakabaka bwo ayi Katonda ya lubeerera emirembe n'emirembe. Obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda era Katonda wo kyeyava akufukako amafuta ag'omuzeyituuni agaleeta essanyu okusinga banno. Ayongera n'agamba nti Mukama ku lubereberye wassaawo omusingi gw'ensi era n'eggulu mirimu gwa mukono gwo. Ebyo birigwawo naye gwe olibeerera emirembe gyonna era byonna birikaddiwa ng'ekyambalo bwe kikaddiwa era olibizingako ng'ekkooti bwezingibwako era birikyusibwa ng'ekyambalo bwe kikyusibwa naye gwe oba bumu so n'emyaka gyo tegirikoma. Ani kwa malaika gwe yali agambye nti tuula wano ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifufugazza abalabe bo ne bafuuka entebe y'ebigere byo? Bamalayika bonna myoyo egitumibwa okuweereza abo abagenda okusikira obulokozi. Mukama yebazibwe. Mu lunyiriri olwokuna okusooka obusukulumu bwa Yesu Kristo, His supremacy, bukakasibwa mu kuba nti ye yaweebwa erinnya erisinga amannya gonna obukulu nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa y'Abafiripi essuula ey'okubiri okuva ku linyoro omwenda nti Katonda kye yava amugulumiza n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna buli vivi eri abo abali mu ggulu n'abali ku nsi era n'abali wansi w'ensi liryoke lifukamirirenga erinnya lya Yesu era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Mukama yebazibwe. Ti Mukama yebazibwe. Noolwekyo obukakafu nga bwe buli mu byawandiikibwa nti kyekiweesa Mukama Katonda ekitiibwa kyekimugulumiza okuba nti aweereddwa erinnya buli lulimi lwe lyatula nga lye lirinako obuyinza oba lye lulinako obuyinza weewaawo na buli vivi ne livunama eri obuyinza bw'erinnya lya Yesu Kristo. Tulaba nti ekyo kimusukkulumya byonna byonna ebyatondebwa nga ne bamalayika mu batwalidde. Kubanga tubuuliddwa mu lunyiri luno olw'omwenda n'olw'ekkumi nti eri abali mu ggulu n'abali ku nsi ne wansi w'ensi mu geyena. Weewaawo weewaawo. Noolwekyo obuyinza bwe tutwala mu linnya lya Yesu Kristo buli all encompassing, bumalawo ebifo byonna by'oyinza okuteebereza okuba nti likolerayo. Weewaawo n'otalooza nti likoma ku nsi kuno oba mu nsi y'abalamu wokka naye ne mu ggulu nga gematwali agali ebweru wensi erinnya lya Yesu lifuga ne wansi wensi ate nga lifuga emirembe gyonna era ebyawandiikibwa bimenyebwa omulagirwa obusukulumu bwa Yesu Kristo mu kweyongerayo mu lunyiriri olwokutaano tuli mu Baebulaniya essuula esooka bw'ogerageranya ebiwandiikibwa mu lunyiriri olwokutaano n'ebiri mu Zabbuli ey'okubiri gye nsaba tukyukeko Zabbuli ey'okubiri egamba nti lwaki amawanga geegugunga n'abantu ne bateganira obwereere okusala enkwe bakabaka ab'ensi bakuŋŋaanye n'abafuzi ne bateeseza wamu ku Mukama ne ku Kristo we nga bagamba nti katukutule enjegere zaabwe era tweyambulemu ekikoligo kyabwe naye Katonda oyo atuula mu ggulu abasekerera busekerezi n'enkwe zaabwe ezitaliimu zimusesa n'alyoka abanenya ng'ajjudde obusungu n'abatiisa nnyo ng'aswakidde n'abagamba nti ddala ddala nateekawo kabaka wange ku lusozi lwange Sayuni olutukuvu nzija kulangira ekiragiro kya Mukama kubanga yaŋŋamba nti gwe oli mwana wange olwaleero nkuzadde nsaba nange ndikuwa amawanga gonna okuba obusika bwo era n'ensi yonna gyekoma okuba amatwale go tuyinza okusoma okutuuka awo naye nga oyinza okumalayo essuula mu budde bwo obw'eddembe nga mulaba olunyiriri olw'omusanvu we tugamba nti ekiragiro kyalangirirwa nga Dawudi afuna okubikkulirwa kwakyo nti Yesu Kristo ayitibwa mwana we kyekyo Katonda kye yaddiŋŋana Yesu Kristo bwe yajja ku nsi we yali agenda okubatizibwa we yali abatizibwa ne mukolesebwa kwe ku lusozi lw'okukyusibwa oba olw'okufuulibwa nti kyali kikulu nnyo kitwalwe nti ye mwana ow'obusika bw'obwa Katonda nti mu ye era awamu naye mwe tufunira obw'obusika bw'obwa Katonda mukama yebazibwe tewali yasaanira era tewali yasobozesebwa okujjako ye naye teyakoma kusaanira na kusobozesebwa yatuukirira mu ebyo mukama yebazibwe n'olwekyo bwe tuba nga tuyimba ennyimba ez'omwana gw'endiga tetulina kitwala butwazi na kifaananyi ky'okuba endiga ento esaddaakibwa naye ekifaananyi ky'endiga ey'ekitiibwa weewaawo nti weewaawo bino ebyawandiikibwa mu lunyiriri luno olw'okutaano gye tuli mu bbaluwa ey'Abaebulaniya biyinza okuba nga byogera ku kuzuukizibwa kwa Yesu oba ku kutikkirwa kwe naye nga mu byonna biraga obutenkanika bwe eri malayika yenna eyatondwa ku nsi oba mu ggulu oba abaliwo olunyiriri olw'omukaaga olutugamba nti era nate bw'aleeta omwana we omubereberye mu nsi agamba nti bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga nti bw'aleeta omwana we omubereberye mu nsi tekitegeeza nti ye mwana w'omuggulanda weewaawo naye mwana we asinga mu baana be kubanga tumanyi nti Yesu teyazaalwa Katonda mukitegeera bwe mba nkitegeeza kuba nti yazaalwa Mariamu naye teyazaalwa Katonda yaliwo weewaawo teyatondwa butondwa tujjukira mu byawandiikibwa mu njiri eza Matayo n'endala ezoogera nga Lukka ku kwaya z'abamalayika abasinza ku mazali wa ga Yesu siwe wao atera kiragirwa mu zabuli eyeche na mu musambu inzo kuchuka yoko obo kuandika zabuli chenda mu musambu egama nti mukama afuga ensi esanyuke nembalama ezili ewala zijaguze ebire n'ekizikiza bimwetoloola obutuukirivu n'obwenkanya gwe musingi gw'entebe y'obwakabaka bwe omuliro gumukulembera ne gwokya abalabe be ku njuyi zonna okumyansa kwe kumulisa ensi ensi n'ekulaba n'ekankana ensozi zisaanuuka ng'envumbo awali mukama mu maaso ga mukama ow'ensi yonna eggulu lirangirira obutuukirivu bwe n'abantu bonna ne balaba ekitiibwa kye abasinza ebifaananyi ebikole n'emikono bonna baswadde abo abeenyumiririza mu bifaananyi ebyole mumusinze mwe mwenna bakatonda Sayuni akiwulira n'asanyuka n'ebyalo bya Yuda bijaguza kubanga agoberera eby'ensonga ayi Katonda kubanga gwe ayi mukama oli waggulu nnyo okusinga ensi ogulumizibwa okusinga bakatonda bonna abo abaagala mukama bakyawa ekibi akuuma obulamu bwabamwesiga n'abawonya okuva mu mukono gw'omukozi w'ebibi omusana gwe gwakira abatuukirivu n'abalina omutima ogw'amazima bajjula essanyu musanyukirenga mukama mmwe abatuukirivu era mwebazenga erinnya lye ettukuvu mukama yebazibwe zaburi eyo nsobodde ogimalayo olw'obukulu bwayo mu nkwasaganya yaayo n'ebyawandiikibwa bye tusomesebwa olunaku olwaleero mu bbaluwa eri Abaebbulaniya essuula esooka okuva ku nnyo olw'okuna okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya naye nga weetegereza olunnyo olw'omusanvu mu zabbuli eno lugamba nti bonna bakole ki bamusinze n'olwekyo wabaawo olulimi olwatula nti ye mukama lukikola nga lukola ki nga lumusinza telukikola nga lukyogera bwogezi naye lukikola nga lumusinza nga lumusukkulumya ekyo kyo kye luli tuli wamu olunyo olw'omusanvu nti era ayogera ku bamalayika nti afuula bamalayika be ng'empewo n'afuula abaweereza be ng'ennimi z'omuliro ekyo kikwasiganyizibwa n'ebyawandiikibwa ebiri mu zabbuli 14 olunyiriri olw'okuna olugamba nti afuula empewo ababaka be n'ennimi z'omuliro ogwaka abaweereza be n'olwekyo ekitwaliriza fenna okuba nti tulina okukimanya nti bamalayika baweereza eri oyo gwe basinza wadde bakitiibwa nabo bamalayika nabo bakitiibwa mukitegeera nabo bantiisa batambula n'entiisa n'ekitiibwa ky'obwakatonda ku bo ekisukkuluma ebya bulijjo bye tulaba naye nabo bamusinza era bamuweereza olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda naye ku mwana ayogera nti entebe yo ey'obwakabaka ayi Katonda yalubeerera emirembe n'emirembe obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda era Katonda wo kyeyava akufukako amafuta ag'omuzeyituuni agaleeta essanyu okusinga banno wookebera mu zabbuli 45 zabbuli 45 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu tujja kumaliriza tukikakasa nti omuwandiisi w'ebbaluwa y'Abaebbulaniya chenkana zaburi zonna yali azikwata bukusu. Onyoro mkaga noro musavu. Ntentebe yo eyo bwakabaka ayi Katonda yaluberera. N'omuggo ogw'obwenkanya gweguliwa ogw'obwakabaka bwo. Oyagala obutuukirivu n'okya okukola ebibi. N'olwekyo Katonda okyavudde akugulumiza n'akufukako amafuta ag'essanyu okusinga bakabaka banno bonna. Mulaba wekiringa ajjayo kigambo ku kigambo ku byawandiikibwa mu Zabbuli ng'ali mutunnyonnyola obusukkulumu bwa Yesu Kristo eri byonna. Naye munyiri zino twetegereze olw'omwenda mu bbaluwa eri Abaebbulaniya nti okwagala kw'obutuukirivu n'okukyawa kw'obujeemu kwa Yesu Kristo kwe kumufusaako amafuta ag'omuzeyituuni agasukkuluma kwago agafukibwa oba agali gafukibwa ku muntu yenna oba ku kintu kyonna agaleeta essanyu. Weewaawo, kubanga okusomezebwa gye ndi naawe nti okuba nti twagala obutuukirivu ne tukyawa obujeemu kye kikwakulizo, sijja kayita kakwakulizo kubanga kikulu nnyo, kye kikwakulizo ekituva nti kitusaanyiza okufukibwako amafuta ga Mukama. Kama yebaziwe agatuleeta essanyu. Bangi kuffe abaweereza ba Katonda mujja tusanganga tetulina ssanyu. Era mu mbeera ze tubeeramu nga tetulina ssanyu, kijja kuba nti waliwo we tuweebuuse emirundi egisinga mu kwagala obutuukirivu okusinga obujeemu. Weewaawo, naawe kennyini oyinza okwekuba mutooki nti mu biseera mw'owabye okuva mu butuukirivu bye biseera mw'otabadde mu ssanyu. Naye ebiseera bye weewaddeyo eri Mukama okwagala obutuukirivu okusinga obujeemu, okuwangula mu kukemebwa oba okugezesebwa, mweyongeredde ddala okuba omusanyufu. Si nti kuba nti embeera oziwanguliddewo, naye olw'okuba nti okubeerawo kwa Mukama kukweyongedde. Mukama yeebazibwe. Ate era tumanyi kyawandiikibwa ekitugamba nti essanyu lya Mukama mukimaleeyo. Weewaawo, muli basomi ba Bayibuli balungi, ge maanyi gaffe. N'olwekyo bwe tubeera n'essanyu tuba n'amaanyi. Ye equation. N'olwekyo kikulu nnyo kyetegerezaawo mu lunyiriri 10 okutuusa 12 ayongera n'agamba nti Mukama ku lubereberye wassaawo omusingi gw'ensi era n'eggulu mirimu gwa mukono gwo. Ebiro biriggwaawo naye ggwe olibeerera emirembe gyonna, era byonna birikaddiwa ng'ekyambalo bwe kikaddiwa, era olibizingako ng'ekkooti bwezingibwako, era birikyusibwa ng'ekyambalo bwe kikyusibwa. Naye ggwe oba bumu, so n'emyaka gyo tegirikoma. Nate bwe tugenda mu Zabbuli ey'ekikumi mu bbiri, Zabbuli 12, 102, olunyiriri olw'abiri mu ttaano okutuusa ku lw'abiri mu omusanvu zigamba nti ku ntandikwa wassaawo omusingi gw'ensi n'eggulu gy'emirimu gy'emikono gyo, byonna biriggwaawo naye ggwe oli wa lubeerera. Byonna birikaddiwa ng'ekyambalo, olibikyusa ng'ekyambalo ne bisuulibwa. Naye ggwe tokyuka, oli wa lubeerera, n'emyaka gyo tegirikoma. Era wano wayongeredde mu bbaluwa eri Abaebbulaniya otukakasa nti oba bumu n'aggyayo obusatu bw'omu obwa Katonda nti bwa lubeerera, era nga tugwanidde obukakasa wadde tetubutegeera bulungi. Mukama yeebazibwe nti nga we yatonda ensi ngali busatu mwomu era ajifuga mu busatu bwe mwomu era ajajizinga kajisayiro musango mu busatu bwe mwomu in the Trinity mukama yebazibwe mukama yebazibwe ekijjayo okuba nti tewabanga kitonde oba malaika oba kyonna oba mwoyo ekiyinza okuvuganya obusatu bw'omu bw'obumu bwa Katonda obusatu bw'obumu bwa Katonda tuli wamu Abakolosaayi esula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lutugamba nti Kristo yaliwo nga byonna tebinnabaawo era mu ye ebintu byonna mwe binyezebwa kama yebazibwe mu ye ebintu byonna mwe binywezebwa nga tumaliriza tulaba mu nyiriri lw'ekkumi n'essatu tusa ku lw'ekkumi n'ennya nti ani ku malayika gwe yali agambye nti tula wano ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lw'enfugazza abalabe bo ne bafuuka entebe y'ebigere byo bamalayika bonna myoyo egitumibwa okuweereza abo abagenda okusikira obulokozi ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli 10:10 olunyiriri olusooka Zabbuli 10:10 olunyiriri olusooka nti Mukama yagamba Mukama wange nti tula wano ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndimala okufugazza abalabe bo ne mbassa wansi w'ebigere byo lutuzaayo bulungi gye twasookedde mu Zabbuli ey'okubiri si weewaawo ekiraga obuyinza bwa Yesu Kristo obw'enkomeredde eri ebyo n'abo bonna abaligezaako oba abaagezaako ogezaako okontana naye mu buyinza bwe kubanga kiragiddwa nti asukulumye byonna asukulumye bonna ate wonna ate emirembe gyonna nti asukulumye byonna wonna emirembe gyonna kama yebaziwe twebaza nnyo Mukama kubanga mukulabisibwa kwa Yesu Kristo ngoyo asukuluma eri byonna eri bonna wonna emirembe gyonna kituongera obwesige mu ye weewaawo nti ne obukya ne buziba wiiki neyitako n'omwezi neguyitako n'omwaka neguyitako abajja ne bajja ne bagenda n'okugenda emisono n'ebipya byonna ne bijja n'okuva ku mulembe ne bivaako asigala ye ki ye Mukama asigala ye Mukama ne kituleetera okusikirizibwa okuba nti essira tugwanidde ddisa ku ye so si ku bintu oba abantu ku mirembe oba ku misono kubanga byonna ye yabizingako nga wetubuuliddwa nga weyandizinze olugoye oba ekkooti n'agijja ku mulembe ate oluusi n'akomyawo ebyensanvu n'ebyenkaaga ne tubyenyumirizaamu kubanga obuyinza buli mu ye yazimba era yazimbisa chokera yazikiriza n'asaanyaawo mu Bayibuli tulaba obunabbi obuweebwa ku bibuga ku bantu okuba nti basaanyizibwawo era ne kiba nti we tutuukidde byafaayo naye nga ebifo byagibwawo ne ku maapu tebiriiko n'abantu tebakyaliyo si bwe guli abanine ba bakyaliyo naye Mukama Yesu akyaliwo n'olwekyo ffe abaagala okubanti tweyongera mbutuukirivu bwe kituwa okuyinulwa okumwagala n'okumwenyumirizaamu mu buvumu. Mukama yebazibwe, tweyongerere yongerere ddala ebuziba mu ye nga tusomesebwa ebyawandiikwa bino byonna, tulabe nti tewaba kintu kivuganya busukkulumu bwe bulamu bwaffe eri okugondera ebiragiro bye gye tuli okusinziira mu byawandiikibwa. Tulabe nti ye gwe tusosowaza ng'eŋŋombo w'eri mu bulamu bwaffe okusinga byonna n'okusinga ssente oba ddoola oba siringi oba pawundi. Mukama yebazibwe, tumanye nti newekiba nti sambadde kye njagala kwambala naye munze nyambadde ani? Yesu. Weewaawo mukama yebazibwe, tukimanye nti nyinza okuba nti siri mukufu, enjala ennuma, naye bwenaalya Yesu mu kigambo kye nja kufuna obumativu bw'obulamu bwe neetaaga. Kwegamba tukitwale nti mu byonna tulina engeri gye tussaawo Yesu okusukkuluma. Mukama yebazibwe, n'olwekyo nsaba tumalize saaviisi yaffe n'okusaba nti twongera okwewonga gy'oli, ayi Mukama, twongera okwewonga gy'oli eri amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, eri obuyinza bw'ekigambo kyo, nti Katonda waffe omulungi kyaseyase buli njazi, kisenvule buli nsozi ezeegulumiza mu bulamu bwaffe ku ggwe. Kabaka wa bakabaka, Mukama Katonda w'Eggye, atalemererwa nsonga oba mbeera yonna, otuwe okwolesebwa kw'ekitiibwa kyo, ayi Mukama, ekisukkulumu ekyo kye tusomesebwamu mu kitabo kino, twongere okukusinza nga bwe kitugwanidde, nti nga tukusinza Mukama tuleme kukoma kukusinza na bigambo byaffe bye tutategeeza, tuleme kuyimisa mikono olw'okukakibwa oba okuba engalo olw'okukakibwa, naye nga bisinziira mu kutegeera kwaffe nti gwe wekka asaanidde ekitiibwa n'ettendo ebyannamaddala lubeerera. Tuwangula buli maani, tuwangula buli buyinza, tuwangulira ddala byonna, ayi Katonda waffe omulungi, kubanga obuyinza wabutu wa Mukama, era tubutwala Katonda waffe omulungi nga tulangirira ekkubo gye tuli mu wiiki eno, ng'abaana bateekateeka okuddayo mu masomero. Leka wabe ekkubo we litalabika ery'obugabirizibwa gye tuli. Katonda waffe omulungi, twongere okuganja mu maaso go ne mu maaso g'abantu, tuwe amagezi awamu n'okubikkulirwa, tutukuze era otutuukirize mu kwagalako, tujjuzibwe amafuta g'omwoyo wo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kama abawe nnyo omukisa.